byensi binyuma amazima byeyagaza buli mutwa byagala lwakwefiriza obwenzisa nyujerere okulimba ssentejerere amazima byegombesa naye bita omwoyo ofuba nnyo okubifuna oba okubikola gyommalira munnange ngomwoyo okusanyizaawe ebintu byensi binyuma amazima byeyagaza buli mutwa byagala lwakwefiriza obwenzisa nyujerere okulimba ssentejerere amazima byegombesa naye bita omwoyo ofuba nnyo okubifuna oba okubikola gyommalira munnange ngomwoyo okusanyizaawo
kuma ebigere byo tunula kyolaga manya ebyensi byakaseera tulina gye tulaga kuma ebigere byo tunula kyolaga manya ebyensi byakaseera tulina gye tulaga
eggulu gyeriri negenda gyeri osalawo gyolaga byokulaba ebikutwalayo oba oyagala ggulu ebigere byo bikume tokkiriza mulabe kusuula kwenyweza mukama esebikemu weebiri wetaaga kigambo kikume mutima gwo olema okugwa eggulu gyeriri negenda gyeri osalawo gyolaga byokulaba ebikutwalayo oba oyagala ggulu ebigere byo bikume tokkiriza mulabe kusuula kwenyweza mukama esebikemu weebiri wetaaga kigambo kikume mutima gwo olema okugwa bigwawo naye byeggulu byaluberera tero byetegekere otukeyo nyumirwe osinze otende ng'ebyensobi wangudde ng'olyeyo ne katonda kitwala kwewaayo kwefiiriza na kusaba nnyo neweeresa ebimu olwa katonda ebyensi byakaseera bigwawo naye byeggulu byaluberera tero byetegekere otukeyo nyumirwe osinze otende ng'ebyensobi wangudde ng'olyeyo ne katonda kitwala kwewaayo kwefiiriza na kusaba nnyo neweeresa ebimu olwa katonda
Baby, get